Ukiona hakitoi harufu usigonge, midundo gonga piga madufu ni udondoke. Wale wakali ukipita zari, ukishinda gari, wamechoka tena wana afazari. Hey, we usi wa magamba ila ndani we ufe, timu wa vumbi wanapiga chafia che. International, fukia mashimo, wecha baba kola watoto wote machino. Watu soma kama bari, mwongozo serikali, maji kubwa maji kuja, maji ya bahari. Tere ya pina, natamba jina na eka fina. Vina, vina, tunapanda mbegu kuza mizizi subiri shina, 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 shina. Adabu na heshima, busara na hekima, mapepe wanaruka ruka tumbili na kima. Zunguka sayari toa neno, misemo, beef tunakata pande tafuna na meno. Army, soldier, wengine wanangoja, wanangu wanajua tuko pamoja, go!
Che, 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 apina. Che, 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 apina. Tunazungusha kete na piga bao, mbaka mwisho wanajua ibu kwao. Che, 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 apina. Che, 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 apina. Tunazungusha kete na piga bao, mbaka mwisho wanajua ibu kwao.
Mademo wapendi sura, wanapenda machine za ATM na hakuna kingine. Sisi na mwaga mwaga pesa, wamelala wenye swaga tunakesha. Nimetuma SMS hajajibu chochote, yuko busy na jukes mara chibu Dangote. Amekuwa matawi ya juu, matawi ya twiga na wala sio matawi ya mbuzi. Zi, 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 zi na koroma, kama kushoboka mwiko na koroga. Wamekuja na bito na Corolla, wamebeba pistol ni wakora. Niko simple siko bora, migo migo nipo kona, nikichora mingo za kukaba shingo na kupora. Wametaka kiki na wapa snare, nikisiharibiki ndo maana sinaga spare.
Che, 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 apina. Che, 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 apina. Tunazungusha kete na piga bao, mbaka mwisho wanajua ibu kwao. Che, 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 apina. Che, 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 apina. Tunazungusha kete na piga bao, mbaka mwisho wanajua ibu kwao.
Na huu ndole muda wa mikula. Marapa ni mapimbi sana, na kamwa wawezi wakauza na si sura. Siwezi kumpa mtalii kura, tujui kama kachuchuma ama kakada, ama kweli msanii chura. Wengine wanauliza ni nani, nawaambia ni mshikaji flani vi ambaye nipo ghetto tu squeeze na vimani. Kuhusu kunishinda si dhani, nikiingia booth naweza sema nazama vitani. Mitani ni mani za gizani, ni gani papa, unajikuta hauko dimbani. Hiyo iko vipi, how to fix it bro, naweza nkachana hivi na ikawa fiti. So shout out kwa JR na Invisible, Chidi Benz wa Nikki, peace yo.
Che, 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 apina. Che, 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 apina. Tunazungusha kete na piga bao, mbaka mwisho wanajua ibu kwao. Che, 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 apina. Che, 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 apina. Tunazungusha kete na piga bao, mbaka mwisho wanajua ibu kwao.